Lafikan solo kalaje sanu ndi nthawi ya Waganyu podcast live. Kuli konse kumene mukutionera, kuli konse kumene mukutimvera, fikani pafupi. Chifukwa flames ya yaka moto. Koma kodi zikakhala bwanji ku Equatorial Guinea? Komanso kodi zikukhala bwanji pakati pa mphunzitsi wa flames Patrick Mabedi ndi Gabadinho Muhango. Tikambe za Bullet Silver. Chibwidikiti kumapeto amasewero anthu kugenda matayala amabasi flat. Kodi zidakhala bwanji pakamozo stadium? Komanso Netball Association of Malawi pano ili ndi adindongo kukwitizira. Komiti yonse idadula pansi udindo. Kodi chikuchitika kumasewero amenewa? Ndi chiyani? Tunikira zimene zizi Mwaganyu podcast. Ndiye inuyo sonkhanani. Bwerani mukhale pompo. Ifukwa ndine FK, ndimakhala ndi BK, komanso MK. Tiyambe ndi masewero amene anali pa Bingu National Stadium Lajinai. Pamene Flames inayaka moto kugonjetsa Sao Tome and Principe 3-1. Zigoli ziwiri gawo loyamba chachitatu. Chigoli chachitatu. Muna ndiyambe ndi BK masewero kwa unikira motani. Ukanganiaso Flames ndi mena na isanjira Patrick Mabedi.
Choyamba timuya mikire Mabedi. Kumuya mikire pa chifuwa chonena kuti I think akupanga maintain. Sikuwa di mada yambita mkwana mo four nations because wada sweda uja. Ndo umweo mapule ya aga. Thinga lulu sinja muna ndi wapo ndi apuri muna wa ina wa yambu ina kukalaba bench. Kwa mwana mwana wapu yukira mbuyo togolo. Akupanga maintain squad disabuino kusena kuma sinda sinda chajuiri timu ya mikirenzi kudina kuti wapambana komanso wapanga mbili mfuwa mbikisone World Cup komanso wafikoni Malawi si manye zigoli zoko na zitatu I think ingatiru kumbu kira buino zitatu zinachinyedwa mu AFCON 2014 palani paka muzo stadium anachinye zigoli zuida tusai nyondo chimozi yore wa flank banda so masero amene yundi Ethiopia anatisha 3-2 ndiye pamene achinya ngati zigoli zitatu koma zigoli zitatu zimatuluka kusekafa komanso kukosafa tidaipa ngati mukumbuya sessions 3-3-3-0 so zitatu zigoli ikati Malawi nye zigoli zitatu ingodziona zuri mwende kufriendly apo aisekafa apo aende kosafa koma World Cup qualifiers AFCON qualifiers zimene izi Malawi sizimachitika so apa kwapanga kambiri ndithu koma kupanga mbiri pa timu yodwalika ngati Sao Tome. So kuina mukamanena kuti Malawi inayaka moto kuyaka moto kwekutani chifukwa Malawi imene taona Malawi imamenya bwino kale mpira ndimeti mwaionera muja menya kale mpira imamenya chonchi cha Malawi mavuto analipo mene muchambwe ndi timu imene ma spaces akungotsegula manga tsegulire nkhani yekulu ndiyoti makuma ndi nchabwa nchabwa rota chinye chigoli chijayo nonso madzidzi moto ndachinyadi one kuti wajezi chigoli nchachiwiri pa zaka ziwiri chigoli chachinye nchachiwiri timu yonena kuti kuchokera cha 2023 kufika na 2024 magemo onse amene amenya sada winepo angokutumulidwa zigoli zochinya 2023 yonde olonchigoli chimodzi yomwe zidakanika pa magemo 5 osachinya zigoli zochinya 2023 yo 15 ndi nchabo wa matimu muyangane pa FIFA ranking 188 ndi Malawi basi ya chinya pamene paja makola la kujoyimika makola la mpolomoka dukula ku mastandi akula akulu so game manager tayona chabo titokoze
koma sita tengabe 3 points
tatenga 3 points ndipo kuti ayamikira Mabedi tayamikirenso anyamata athu kuti aya wina koma mpira chitsogolo tamenya bwanji ina I'm not convinced it has BK I'm not convinced pamene paja baba chito ilipo tukwa kumana ndi Equatorial Guinea tikozoka iko
ndibwerako kumene koko ndipite kwa MK Marcelo Malawi 3 Sao Tome and Principe 1 pa Bingu National Stadium 3 points pa number 3 pa ranking tsopano Malawi zikuoneka kuti kapena mwina chozizo chitha kuchitika kuti kwa nthawi yoyamba mbiri ya dziko lino Malawi nkupita kwa World Cup
kwa munthu aliyense amene amembekezera kuti paka natenga gonje ndi Sao Tome pena pake ulo kuti Thomas Didimu wake unafika pena pake honestly ineyo masuala amene ajawa zokuti tiwina ni madzuwa kale kuti masuala amene ajawa tipambana come what may tipambana ndimayang'anira kuti mwina tiagwiritse ntchito masuala amene aja kuti tione kuti kodi tipanga dominance yathu ioneka motani mwina ndi masuala amene zina zimene timaona kapena kuti margin yathu ioneka motani koma kunena kuti tapambana masuala maja we are very happy we are very excited tikawina wina kuja kumakoma and Malawi are very entitled kuti tisangalale kuti tawina komanso tatenga 3 points yofunikira kwa zandro zoti masuala atatu amenda sewera takwanisopeza zipambano kawiri kugonja kamodzi pamene tupita ku Equatorial Guinea ka ntima kakhalepo komano tikuyeneka kuti ngosangalala mwina dzulo lichezithe chifukwa tikakhala kuti zimene zichitirowe ku bongo tisokoneza zinthu kwambiri chifukwa kuti tikukumana ndi matimu amene ali at two different levels
ine sinafike ku Equatorial Guinea ndifuna munthu uze za Flames Sao Tome follow big enda mudula kuti za Equatorial Guinea ndi CNK
kubwera kumene koko ndi masoero angapo ndikambe chinthu chimodzi chitu chimozi jimene mwena jimene napanga noti kwambiri. Timasuna ndi timu imene we didn't have to be as deep as in our defense as we were on that particular day. Sinali timu yoku timu ina imaduo pieza kwambiri. Timene kato onetse kutu mwena titipa go pa home. There were a lot of disjointed play kuchokela kutimu ya Flames. Play yomu anasuela a Malawi after Sao Tome scored. That was a play that we were supposed to have from the first whistle all the way up until the end. Why am I saying that? Chifukwa cha kuti ndi zinthu zomwe tima ama zichita bwino kwambiri. Andu katuonetsetse chimodzi chimene chaonetsa maswera amene John chonena kuti tikuene kati tisewere mpira wa basic. Mpira wa basic sindo zoti tisewere mpira mwina ongo khala kuti wapaize. Mpira wa basic kumene tikuene panopa ni mpira onena kuti one touch football ikuoneka kuti fe imatipatsa danga kwambiri. Tinazazindikira mochidaonera kuti mwina tikati tilimize mipira itali sizitithandiza. So in terms of the play ndimene tinaswerera motapeza zigoli. Yes, we have managed to score. In terms of my individual mistakes enake Mabedi has got to talk kwa osewera mena jwa kunena kuti mwina ti my individual mistakes timene anaonetsa siku lumene jali titati tipange nditi mwina yake can cost us. Tikuene kati kale kuti ifeo si tinafike poma sewera individual football ifeo ndi matimu aja
komatomu post match interview Mabedi anavomera kuti tapambana koma si tinafika pamene
ndizomwe ndikunenazo kunena kuti masora amene acho even Mabediyo knew kuti this game we gonna win koma nali nthawi inena kuti tionetse kuti how dominant how well can we play as a team zimene siku mene Jai City naonetse bwino kwambiri. We weren't good on that end kusia win apopo because tuna tikamani azoti win kanjana tomana tia tisangale kai tisiyo win apopo and then let's look beyond the result. Tikangana beyond the result kundi kurubia kunena kuti tipange move from our defense ndikupanga complimenting the media to kupanga breaking mpaka na striking force yatu timasoeletsa osoela otamanga wili tinali ndi chawananga konga ni munthu wa pesa tinali ndi chifundo pasi ndi munthu wa pesa anayamba ndi Robert size munthu wa pesa yekaika koma utakuona kuti sitima zoti kusoeletsa munthu wa pesa kuti tapatse mipira yotani. In the other end timakwanisa kusunga mpira malo amene sili wenga tisunge mpira zinthu zoti za basic wina watsegula kale tingompatsa mpira zimene ndimanena kuti ifeyo ngati Malawi sitinafike ponena kuti zisewela individual football. What do I mean when I say individual football? My necessary dribbles. I wasn't surprised kuti Robert size samaliza that game because he wasn't playing as a team player because amasunga kwambiri mpira pota ampatse nzake ameneka kuti amapeza kusana ampatse zimene sizimone kabwino kwambiri komano I would agree with Mabedi and I'm glad kuti wavomereza chifukwa pena possess zimavuta kuvomereza unoya kuti ai bola ife tapambana chanchani though he was making some other sessions why season achitike chonchija but our performance honestly wasn't convincing for a team against Sao Tome. Wasn't as convincing as it was supposed to be.
Ndeke akwela nyamata apita tukamba pano tikamatirolemba chakumasanaku ndi Equatorial Guinea versus Malawi Malabo mukudziwa zimene a FIFA ichita Equatorial Guinea ndi kuti pano ndiyo kuya kwambiri ili pa zero ikuganza kuti poyambira kukhala pa Flames komano Flames kupambana apa ndio tikhala bonus kuti ikapambana apa mwina itsapambaneso masolo onse apa khomo mwina mwache kuzamaliza khaya mwina sonkuteka ngakhale pa number 1 BK.
Yeah, Equatorial Guinea I think ili panchito yakulu. Chifonena kuti ndi 0-0. Chigoli palibe, point palibe, draw palibe. Chili chonse ili pa 0-0. Of course, mwina zigoli zimene achinyitsa nzochepirako. Chifukwa yake Sao Tome ili no pa 7 pen. Komano Equatorial Guinea naonera masera amena masera ndi Tunisia. Imene Equatorial Guinea na loser 1-0. Ndi timu yonena kuti I think they are there. Ndi timu yonena kuti they can compete for something. Ndi monena kuti I think olo Malawi ikamapita mene koko ikwene khalewe konzekera nda hope Mabedi anaiona chifukwa Equatorial Guinea player kwambiri siku sia ndimene adzatimtira amenyena ife ndi Tunisia pa bingo Diti mwone na kuti kwani ima minya mpiro soka. Mpiro jone na kuti kupatsirana, koma si don't expect mpiro jobu ya kumbuyo. Ndeo wone ma hold midfielder zatu zimena mapanga pa game ya Sotome. Mipira mbili mapezo tukubwela kuti yuma bwela kumbuyo. So tekote kapanga ma mistakes amena jawa. Kazangu kuti we need a mpira in our own half, then we are in danger. Because one in this speed, two na mhamvu, ndarala atari. So zimene zitu mkupezo mwena panazi konza. Inde da kuita wina ndi Sotome, chipa mbano siji majepa, Egypt na sangaida tingamba ife, posa angana za kumene feriri. So ye also kalipa 128 pa FIFA ranking, kane kuru njori tawina, dipeng huku tonse tete jeni. Kumatikaja, tisa kutire ndi zimene zita panga pamene paje. Fwa masero ametra menyaba pamene pajapo. Ndi masero nena kuta thinki, ene team yone undi ya nzeri kuto tikuwa pula. So zimene zika mapito kuku wa thinki, tingo ka Monday, tie ni tigurizani, tipange jero buno buino. Adaka ni ndu mkrupi la kwa mbili unena kuti. Voto la Malawi kwa mbili, kutogolo kujako. Look at the chances zimene mpasa ama misa. He missed 4 chances. Clear ones 3, which means you let a wapa nation to amena jao, kakali zigoli ziwiri. Fine, amena jao da zuro wira. Zigoli zima majinido kwa mbili, zambiri. Kwa minya chimichimozo yonji jajwa masangala kwa mbili. So, anamenya ndi Sudan. Anasangala kwa mbili kwa magemu na Taiwan 1. He see, anapaga draw. So, if at least we were supposed to punch them. So, zigoli kutogologu. Zifu nikira jifone kuti matimu ngada waka mapiro kwa kumandi Tunisia, muna kwao. Akapazi muna kanga mba zigoli zambiri. If that if we 41, tanye zigoli zo uchepu.
MK, Flames. Lolemba ili ku Equatorial Guinea Malabo kukumana ndi amene ndi okwiya kwambiri amene wachifukwa choti FIFA idala nda ma point chifukwa choti anagwitsa ntchito osewera Musa Loledwa kutanthauza kuti mene akukumana ndi Malawi akukhangata kuyambiranso pa zero akhala masero otani.
Akha masero ovuta kwambiri, akha masero ovuta kumbali zonse. Malawi would want to salvage something ku Equatorial Guinea. Ni madzwa kuti kamakamba za mipikisani yodzigulira malozi. Tichawe zambiti manena kuti let's just work on our home games. Yes, titakwina maswela atose hapa home. Komaso munga mapita kuenda kuja. Sikuti mungo ipira atu hai. So Malawi would also want to salvage something. So it's not gonna be an easy game. Meno waka mpita bigi. Kunena kutu kaya ngana Equatorial Guinea. Ndi experience yao. Ndi the level of skill. Ndi the level of their play. Siti ngapange compare ndi Sotome. That's why I was insisting. Kunena kuti let the result of Sotome just be one of those result imena nyamata ayiwale as of today. Akale kuta ayiwale zoni na kuta goleta zigoli statu ndi Sotome. Tiza sangalale izizi mwina ate later stage kito sangalalano kwa mbili. Zina zati silema supporta, tizi supportera. Koma yonga doseweda ayiwale. Why am I saying this? Because maswela ampilo wami ndondo segis. If you get so much twisted into the result, you actually forget about the performance that will give you the result kumaswela wawa. So maswela wawa ndo sayamba. And our friends are very good at using homegrown advantage. Akuzua zoda alipakomo. They would do everything possible. Kunena kuri maswela amini wawa. Akale kuta pangapo savage chidi chonse. Koma ife a good plan, a good strategy can win us something. Siti na chide kuti tilibe osu la mene anga pange zintu. Tipange define, to use a system imene kwenye kakuti iti tandiza ifeo. Osa di kuti system imene chizikaka mize. Osa di kuti tizikaka mize kuti neye ndufuna ndi kaipa gali moto. Pamene okuzua kuti neye kuti ndiponde yaka palasa ndi mendo oneke dolo. Let's go with a system that will work for our advantage. Osa di kati pange expose our show. Zifoko zoti dinazo, komo we can try as much as I can. Nurenga nsalu ndu kuzipimba. Nsalu imene tukufuni kilandi jani. Nsalu imene tukufuni kilandi a clear analysis of the squad that we would want to use. Tikamanga sewereza kutu, okay, we are going with 4 defenders. We are going with 4 midfielders. And then we are going with 3 forwards. Tukufuna tibanga achieve jani by the end of that game. Tikamanga nina kutu, okay, tibange twist a bit. Mwina disewereza kuma 4 defenders. Pa midfield bacha tibange pack. Tikamapanga pack. Tukupanga pack kuti tukufuna midfield yatu itipigile zotani. Komaso, tiziwa kunena kuti tigama seweletsa system yenu funa diseweletse. One thing that has come out clear, ola ine kundizutsa pakati pa usiku kundifusa kuti Malawi mpira wameno mavuta ndotani ndikuzokera Malawi akangamba kumenyana nawo mwamba uchatima zwa zuri palibe chimene chichitika. One, our heights have never worked. Sina kumane pondi timu yoti fenku kukhala atali. That's the truth of the matter. Toyo sa our height work against us. Ndi mipira ngati meja tikudziwa kale, why would we want to make it easier for our opponents by playing that kind of game? Ten tikasi yeni mpira papazi utakuona kuti zigoli zimeta goles move makodi mpira uchawaenda wapansi. Ndizimene zimatitandizira kuti tipereke. Anyamata adziwe kunena kuti mene mujamosa anena kuti akuti chifukwa chokuti wachinyandi ndi anthu tizimutchula iyeyo iyayi. Zimene zia by the end of the day ndi Flames. Let them get a grip of that. We need more selflessness play than selfish play.
Prediction?
I don't want to predict, honestly. I don't want to predict. Allow me to pass. But I'll be very delighted. I'll be very delighted if we win. I mean, Malawi, at the end of the day, I would want to win. But even if we savage a draw from Equatorial Guinea, a good result for us.
Much for a prediction, Mobi Salida PK.
Okay, the game we got is 1-1. We can't win there. I think the best we can get is 1-1. Otherwise, I got to start so on Zabena Bagi, the 2-1 to Galus.
And the Waganyu podcast live. Pape Jipano, the minute my dear Latsan in Alirose, to go to Kumina Kubuera Kunukumuzibe, Kukazi Gatsopanova, Kamuzu Stadium. Lamun Kurabitali, team ya FC Binyasa Big Bullet City, Daitana Silver Strikers, Mutienem Subaligi, Marcelo Amene. Pamapeto paka naona kati mwina anala kulunga kale kuposa Blanta ya Dabe. Kaseweredwe, kabweredwe kantu, zojitika, koma zintu zidono nkeko kumapeto. Chinsisi maungata goletsa chigoli pa 90 minutes oje merela. Anajita zimeni antu sama embe kezila kuti mkuchitika paka Muzu Stadium bige.
Ineo ndina mfaji soni kwa mbili. Chisoni janga jitinali pa wili. One, kodi ndiye kuti masupporta a bullet amagenda tizwa chula tsopano pole kunda bullets because CEO wao amvomereza kuti galuyo ngwanga amvomereza kuti ndi wathudi anakapala mula ucha ineno funso kwa anthu amagenda acha you mean kuti timu siruza as pamene pompeni sindi kumvetsetsa kuti bullets ndiye kuti how best or how good is bullets you didn't panifikele voni na kuti no kungoluza inuyo ndi kuti tambe kugenda I don't know. And why is it that we failed kuluku genda Flames ita lose in Tunisia? Kanzimu akaka. I think he's into Zodika kuchokera kuti. Komanda anena apo pena pake. Kunena kuti. Masapota bullets ango kala nduwa. Sikuti nkuposa. Masapota bullets. Kanzimu kamini kajaku kadakalimo. Ko genda kaja. Kanakalimo. Koma kuti. Sika uneka jifojo diku. Nyumba ku dad daily. Ango gula majalini. Majalini blade, baja ungo tuluka nde kutaduta sana, shop light. Uyu mai, saa dzwiga zoti saa topika. Ama za dzwiga tsiku limene dada nguweru kastredi kunyumba, ampika ntereke potu nkuteka nyemba baba, zima fuwa pa moto. Nkani ya gendi, bullets ya kareku mangu panga dominate. That dominance inapangitza masaporaja, chonkamba nkusowa. Lero topano, the land is bad. That's why no affix an apple gate. Cho gender by Jabu in air still, I don't understand. Was it an offside? No offside. Kapena would really fall sana bino pamina kramuna magenda first half. That I think you know mina.
It's not even justifiable.
That mean okay, what I said, Guti. Ala kumina magenda first half. Mwina was rumata kumona marup for Z. Though city genda. Koma kuti mwina paralibet ndi tote marup for Z mataku wonika zoti gift ji wana zabariga first half. Koma ku genda because someone has scored. Hi, seriously. Kapena mwina magenda mapulea o kutaponya ma chances. Koma you don't throw a stone pa player wanu. Ngakale pa uri player isi wanu, city genda. Yeah, but FK, you remember you and me. Tina the Kalabundi my own in a game we are Wydad Casablanca. Wydad Casablanca idapanga concede a penalty pa 90 minutes anyway. Lifalia pega penalty and impana itimu in a jeda jinya game we got some penalty and the Wydad Casablanca in a lose. Come on, look at those the supporters. You only nakuria Zaza Morocco stadium with Jose Yazaza, come not even a stone who gained the map at a penalty. Zimezikita jitiko malai banji. Bwezikita taku pamutu wa mene wajabu. So, nchiridwe uo gendao. A bullets, I think, pena bagi muka nakula. Inu yonga, limuna matimu wakali, limuna manato pereka jitanzo. One, ziwani timu ima loser. Ndipo, kada kanga, dineo, dine player wa bullets. Ngata wawuza ma player wa bullets. Next game, ten tika lose niso. Bas, ngati mwina kufuna kuti timu izingo winner daily. Then, ma supporter abwele alowe iwo. Agamenye game. Otherwise, we need to understand. Mpida, pa makama rizasa atatu. Tima loser, vomerizani. Tima banga draw. Vomerizan. Tima taku wina, vomerizan. Lero masapota mabeleke kumbuyo because chifota win. Aka kora ruzende magende. Andi mpana kupketa basi yao, yome kupketa rula saende nayo. Kena aka huyo kukambo genda kibasa ya silver, kukapketa nso adi matia lagu togolo. Kena aka wambo kugenda musili ya mujamu. Mpichiridwe I think chimene tikadatha kupempha chiri chichitike ndichone na kuti fine bullets they supposed to pay or whatever akonzera bus yao a silver strikers that is part of the sports dynamic ira bullets menapanga kumene kunde kukhala mpira ndi bale sichidani koma chimene tikadatha bullets ikadapanga kani pansi panga invest ndalama ikanipono even all 30 million ike na side ndikwauza masaporaja munthu ngogenda umu mukamabwera udzibwera tu office kwa tuja udzana ndawa 1 million this that day bas kutolinga nchone na kuti onse amene agendaja awagwire akagwira they have to pay milandu iyi it was supposed to be the fans to pay but they cannot pay you see so izinzachi bwana sitachitike ponso ndipo kwambira kwa lupira nitsogolo izi musadzapange ileyo ngati BK ndakuya nazo ndipo ha baba
MK paka muzo stadium chipwiti kiti masewela amene anali osangalatsa okoma kwambiri bullets idagonja koma idasewela mpira umene mwina season ino masapota a bullets adagendawo sadaonepo bullets ikupondera na mpira ngati umenoti
chosenso mwinayo chose mwinayo that was one of not one of the best that was the best performance of bullets for the past 8 weeks week number 9 fuka masewela chamakuma na week number 9 team ya Silver Strikers isu inasewela mpira wabwino kwambiri and masewela amene ajawa honestly inali kuti Ndende mene ama nenena kuti you've gotten your chances, you haven't scored, you get punished. It's part of the game. Amena nanena kuti painful goals are scored in the dying minutes. Anali ngata ona zitungati ziti, zimene zijazi. We were supposed to understand izizizi. Ama kuomezi kakalambali ina. Kutena kuta wawaiya yo, saa kuzwa zoti ndi mpira. Izizizi machitika. Kuli second round. Why couldn't they accept kuti kuli second round? Kodi zomu wanena BK. Kunena kuti the good run that Bullets has enjoyed. It's one of the greatest history. Timakamba kuti sana gonje pa Kamuzu Stadium mu league mwina for so many years. Silver Strikers sinatenge po 3 points for so many years. Anakata kukhala ndi that sportsmanship. Tisamaoneke ngati akalulu chifukwa chokuti mwina palibe po udzo kuti tikachita kukwintira. Fuka pa japa zinaonetsa kuti zinazo sezija ndi chinyengo chabe. Koma titsindike panopa kuma supporter onse a Malawi. Masoro ampiro ami ndo tikamane na kuti akukula ningoti masoro in general because kulibe masoro amene amavomereza izizi amene amazona kuti izizi amachita ndifaka mapito kalembetsa boxing azitibulana meme cha masoro anthu adzionerera komano there is no room palibe po chipinda chimene chimalola kuti apapa inu yo justification yanu mkuyo wanu ndo vomerezedwa muta kugenda tikamane na kuti masoro athu akukula tisamango embekezera kukula kokuti kuchokere kwa ma administrator amene akuyendetsera zinthu zisamango chokera kwa ma player kuti atuonetse mpira befitting and late league. If also my supporter did zoneka kuna fenso tukukwima. Ngati tukugenda na pa Kamuzu Stadium in an elite football involving two good teams, involving two big teams. Ndia anthu amene amagumana midzima amenyana azipitirana makomoro ndikukamenyana because ya ndikuonetsa kuti mukaluza mukapfa kupweteka mucha this is how you get out of your anger. I see. Palibepo malo muzimene zizi. And I would want to agree with Pige. Unena kuti mwina masoro athu afike to a level. I don't know what mechanisms we can use. Tipeze njira unena kuti azika kala di antu amene achita zinthu zija amve kupweteka because ama kala kuti ndi matimu amene amapereka amadzwa kuti mafaina akamapita apita ku timu upereka samamva kuwawa kwake kuti kodi ifeyo tikupereka chani I know we don't have that facility zoti titaumaka panga kumakapeza masupporta taonapo maiko akuti they are well developed amaka kupeza kuti ndinutu amene munapanga ichichichi and you face the fine of it komano
kodi zaka siti damva police zoti Ata ukala ndika mela mkabuzo sedi ya muntai meneo zingafika kuti ya nkani yooni gila kutiko di kumajitika zipoloe bwanji nkani ya nkulake mkukala makamela zida telapati zimezi chapike.
Aha. Baba aranka funa bange store my secret cameras there. Agadanti fusa wa ganyi kutiko di zima kala bwanji. My security cameras ama aika kuma pama kala security note ya masewe. Security si mane nakuti nukala nuko efele kareku. That's not security. Security is mapanga dipura nyamatano kareku unko. You see your agenda mataku maona kumane uroke ya tuenda motele. Mkamila tulipa kuti ameni msalifuria na kakani pa kuti. That's the tactics that they use. Maiko onsa kunja mapanga zimene zozo. You see kumano and jimena mapanga chotele. Ama muerenga mtuja nkati muja nukuma mujambula nkuma mwono zoroke nduwa kuti. Akaruwa tuluka muja because akamanga pa gurunde urambi sama variance. Akatotuluka mujama kantule muna kutali kutaka kulu tinakone zipuni mwone kapa makamela patu so zimene zikumalai kunonzo vuta that's why munaone unena kuti ndai mina polisi inu akutino agenda jamaliza kena kana polisi apiru mene kuja ndenga tina wako lezirano wambono kutani kwamba kugenda so nkani yekulu njone na kuti izizi inde security kuzo kalama mene makamela kukamene pa polisi mkugira nchito koma nkhani kulu kugenda sikwa bwino and timu mmeni megendayo timu reswera bwino and even the coach said une kuti he drew positives from that match unena kuti okay chiri chonse tapanga from the back at the center tapanga kena kali konse chango soekera ndi kushinya baba ramangjo ponya magchanza achi kawiri konse kumbwita pamene pachi and then gome Golo lili yede, mpira wa uruts. So, pamene bajabu, do you still magenda team wions? No, you don't do that. Which means, chungo soe giraba bullets, nchudabe zema striker. Efrem Kondowe, ali mpiopi, akabwela mene muna watandiz. Minus that, Podo, akudwala, akabwela mene muna watandiz. Then, kulisalima, akabwela, akuinjala jao nkupanga jero at once. Ziko za watandizaka.
Komasa, zwe kudi, masoe la mpira omiendo. Sikuti iwo ndamene angamanguina kuti ena aja ndamene akuenika kuti aziruza they are not entitled they don't have to enjoy that entitlement yonena kuti ngati iwo ndeve they are the deserving winners azivomereza kuti mpira has got phases that's why today we're talking about Bayern Munich leaving 2024-2023 season without anything else to show for team that has been dominant this happens in the game of football ngatakona kuti anzawo akuvutika anzawo also nawo amafuna so atawina and they are doing everything that they did kunena kuna So, are so they should get that. When they are not entitled in any way. They shouldn't feel entitled. When if you end up making to win, and I got to watch and imagine 90 minutes net as well. Could it be Masora table no win because it is their win, not Silver's win. That happens. In the minute so I'm vested, I'm a team. I'm going to go out and do getting my points once.
Iyetu duwa kanyu podcast live. Tibo le lanso kufutu poku. Posa shido hapa. Koma pangono chabe. Tigambeza netball. Mpira wa manja. Chifukwa pano. Vitumbiko kubuduza, ndiye wapa mpando, oi mirira. Wa Netball Association of Malawi, wasankidwa, ndi komiti yake, ndi Malawi National Council of Sports, kutsatira kutula pansi kwa maudindo kwa amena maendeza, komiti imenei, mochoko zedwa ndi Abigail Sharifu. BK.
Ineo timu ya Netball Queens, timu yotika pa mapu. Timu imene tikamagamba za mu Africa. Africa timagamba tinalipa number 1. Of course ambodi jo tsapa ndipa number 3. Koma if you are talking of Africa, there's more than 25 countries. Mu Africa ifeyo kumanena kuti tipa number 3. And then mupite pa world. Dziko lonse la pansi but monsi maiko apansi. Kumanena kuti ifeyo a Malawi tipa number 6 kana number 7. And then kumachitika phala luchitika kumene kuja. Serious. Zimu wako chuja, Griffin is a girl saenda, I think uzuza mundende. Chifuwa ndala uja, timu hii, amabanga more than a coach. Zimena ama ikonza, timu imene. Leroli tsobano nkupeza kazo nena kuti, and wina wabwela, kuisokoneza timu ija, kuisokoneza, kufikiza na pa matope, monga za figiramu. Palibe leadership zona, seriously. Kuwina, mwaka wina bunobwino, ngati kuti mukapanga maintain positions yanu, kena agarungo kala, osa kumana, noe jemo, whatever, osa fotokonza, kutika ndama zirezende tabanji for that period. And kunamu, siko yamba inewe. Kuli nzimu kuku, kufunikira mapempero mpamvu. Kuli nzimu, because ameada choka jasu analisu wa mwanoso, ina mpanga mwano umene kucha. And mwano wao ngodi utu nguwapa kare kare. You see, mpaka nabano paswa wabwela suawa, mwanoso ndumene. And uyuine, anali president you. Ainena mvetesa buno buino, I thought we she had that ambition. Ifu amena nkalankulira nditu, nukajita kumfa zone kutu maya wawa tono ati konzira team. Look what it is, afika mpana levono ya izizi. And nkumamva kunja kujote, Malawi jeriba nambacha kutija. Yakapa ngaza kutu, zona guys. So, uyuso wabwela gudubuza yuso. Think gudubuza kwa kumene ku, muona smezi jitika kumene ku.
Ako ma uyusi, akuti, akukwiri zira, kudigira kuti kunamu kuchitike nso chitanku. Heti, akukali nsonkano wapadela, wajizizi, mwina baka matajaka, kukajitike jisanzi.
Kwa mankani ye kuru ndukuti, ngani kuri mezimu. That department kuri the spirits. The spirits has to be delivered. Mukadza chota nzimu wakunamu. Zindu zonzi zizakala nchimake. Kumangani simu za chota, I'm telling you, is we also afika pa mene papa. Because wabwela kumene, walo wakumene, kena katafutara rambu kire nsatu jisa.
MK, unga kambizotani?
Inaendifuna ndinene kunena kuti vuto. Simuma konza masamba, musa na konze mititi. Chimene chikuvuta kunamu, ndi that lack of sincerity. Yone na kuti, tikade pansi ndi kuungu za vudo leni leni. Because zongo tima chita, tima panga transfer, vudo lija, tima zalona ngati vudo ndi lidi. Because ale nsaka ama bwela ngati ndi that hope. I'll take you back. Ukumbu gira, akubwele nansu akungigire kunamu. Analiko, anachoka kundukubwele naso kunamu. Everybody was very hopeful kuti zintu zienda. Mena anachokera na omuchi. Mena anachokera ntukunamu, you can't expect that continuity. Yone na kuti
awawane na handovers chifukando zoso osama joka kuti they are not in good terms they are not in chan zimene zikuonetsa kuti tikuweta vuto limene andinima khulupirira kunena kuti likudziwika vuto la kunamu
ndiye nthawi yandithera vutolo akonze bwanji nanga sipano kulibe
ayi mapemphero mwina osakhulupirira mapemphero works for a person that believes if you believe kunena prayer works
ndiye akonze bwanji
akonze kunena kuti ma affiliates anamu asangokhala ma ndironi simsagwise chile chile akale anthu amene akuziwa di nchito yao chifuka anthu tikamanena kuti chao nongeka ndi executive ya namu ili answer labu kumafiyeti mafiyeti ama lola buwanji kuti mpaka na uje nyo izifuta chifuka uloka wana kuti mkuku hii mawa sizuka chitopa ifu umaitenga ndukupa ndukunea kutubola tiji osena ndukutikatae mafiyeti nchito yao ama tani tisa mango tenga ndukuika na modindo tisa kuzua kuti zizani and the other thing chimena abu eletza Gubuduz has gone there with a lot of expectation because of what she has done with the Blantyre District's netball league imena anali president kumene koko koma ngati samulona kuti akhale mwina ndi that freedom imene ali nayo ku Blantyre District Senate Bolik who sing this very song because ntsitsiwo ulipo tuuzule kae ntsitsiwo akhanso azule kae ntsitsiwo akunamo otherwise will be moving in circles
tufuna titsanzike koma tisadatsanzike tinakamba kumambiro kuchia kuti frames ya chitabwino komano kunali nkhani ya gaba ndi mabedi kodi Muna 30 seconds BK muna ndi amendiwe. Kwani nchani chikuchiti?
Ndikana pempa kuti mundikire nyimbo ikanakhala ichoti jiwe ndiwe ndani ine ndine jet wakalamba wafuna. Ndikanena kuti muike mu studio muri tambe taimvera kai. Khani yaikulu njonena kuti mabedi I think mabedi he has to be a father. Ukakhala coach ndiwe bambo. Ukakhala bambo chenye machitika njonena kuti ana umapanga shield. Kamwana ndo wachamba, kamwana ndo balalika, kamwana ndo otani timapanga shield. You are the father. Mavuto a nyumba ifete samaka adziwe. Konza weka as a father. Uli ndi wina uri kuzonthandizira nda akazi wako. Akazi aka mabedi ndi farm. Akoza wide na farm. Uyo ndi vuto lakutulakuta. Sort out ma issues za nyumba. Ife dzingdziwa zina zake zoti adzipanga shield ngati mubambo amapanga shield nkazi wake. Ndikambopenga kuika mambala mbanda pa podcast mavuta ku nyumba kwanga ndikuti anthu andoroso ngati ndine muthuso andambo ndi sambudza. So nkhani yekuru kwambi njoro kuti makonza mavuto a nyumba. Uyu gaba ndi mwana. You see whatever the case koma gaba ndi mwana. Mabedi akanatokonza mavuto amene alipo. Akuti ayi ene wakula yemwa kuti mwakuti. I don't think that reason makes more sense. And anala kuitsa he supposed to approach. Akampepesa gabayo kunenda kuti ndilankhula mawa kutakuti. And look, mawa mina lankhula ni wanzero. Chikona kwa gabayo, gabo nina kuti andavomereza kumanda unda kumapule ya kusera up to the age of 40. Iziza kanata kuzikonza. Gaba uku akufunikira. Musa nyoze gaba because takamenya Sao Tome. Sao Tome sima revu. Sao Tome muka natenga Crack Sporting abusa kanata kwa nitakwa igweta manage. Kane yiku mchunenda takonzani, pule ya liensa adzipezeka, adzijoka, not only gaba, mapule ya liwa mbili mbili. Bring them, adzijoka on merit onena kuti awasa kuchita bwino tachotse koma not kuti ayo wakula ai mwakuti no that does not make sense and zona the chokoma zombiri akamba zonena kuti ati competition is competition ma sala ma player and competition onena kuti tidzitenga ma points so tibe nthawi kuti tidzambe kwa position ma player you mean kwa mbopuisa so gaba the basics munthu ota kuchinyezi goli 5 mumpikisano wakulu wa PSL kuchinyezi goli 5 ma game 8 ngukhala man of the match kawiri mukamba mpuisa the basics kodi mesa pamene akuvutika ndi mwanga sa kuti adzivutika tsaona pa mphaso kuti mwana ampuitsa ma basics yo so these are sorry to say koma nkanani na china chokwa china chako mano ai mabedi bkhani ngati bambo
nthawi ndimene atithera MK unganene chiyani mabedi gaba khanga tikuli nkhondo yapanja pa ground
kuipa kwa bodza mkumeneko kanena bodza nkhani makhala kuti ikungotambakira uko kangonena chilungamo nkhani matha kudziwana chilungamo cha gaba ndi mabedi amata zasankhe kuchinena chilungamo adzachinena anthu dziko lidzadziwa komanso pena paketi kunzile kunena kuti sichili chonse chimene anthu amayeneleka kuti adziwe amene ananena kuti nsalu yokuda so much yapita pagulu analingataona inuyo what happens is anthu tindi my emotions I'm not saying kuti gaba is right I'm not saying kuti mabedi is wrong but I'm saying kunena kuti tipunzire kudziwa zoyeneka kuyankhula nthawi yoyeneka kuti yankhule tipunzire so kuti ngati takonzeka kuyankhula tiyankhule chilungamo because you can't keep saying in the transition iyo ndiyo mwetu kuifuna but you don't do it ngati kuti kuthamangitsidwa you have to have proper way of transitioning. Yoka imazinena kunena kuti panopa ndikukula. Panopa awawanda amene. Zima jila soko nekira kutu uyuyu. Akumupanga modi kuti atenge mala uyu. Zima onekira. Kumamukazichi na mwapuma mcha zotero. At the end of the day, it is his prerogative. Kuta anene kundisa nkandani. So if he thought kuti he would not have to justify it, anaka kalajirosa nina. Because whatever is happening, kwenye napakiti masanka ubanga zintu zo vuta, zo pkega zilivo.
Ndintayo yoti titsanzike kufika kumapeto kwa Waganyu Podcast Live BK ndiye ndikupasa 10 seconds yotsanzikira.
Ya ine ndingo tsanzika mowampatsa moni Peter Mponda kunena kuti madala madala timbirane phone after podcast ine ndi munthu wankulu kwambiri. Ya komaso anthu tauze unena kuti Monday tikhati lipano. Anthu adziona ma numbers mena kusindira pa waganyu. Waganyu is no longer yesterday. Is keep on akumasinda daily. So bwerani apa titsimikizirane kunena kuti apa awa ndi awawa. Abwiteka.
MK
follow us on all platforms. We are on TikTok. We are on YouTube. Subscribe. Aganyo on it's an love. Ni ankule modem. Aganyo on it's an love. Go to our Aganyo YouTube channel. Pangani subscribe. Because this is the Uguzi and to the city of Funa Zaku Tao in the Basida Nyamuga. Because so many things are happening. Kuaganyo. Follow us on our website and all other platforms. We are also on Twitter, by Facebook. And we always enjoy and appreciate your love. Kudi mubange confirm. Musama tamange ni mami mvula ini eni ilipo
kuchokera kwa ine FK Maluma BK kumanso MK ndikunena kuti mako onse flames kamabaya mande confirm here pa waganyu kumanso zonse zona zimachokera pano pa waganyu mpaka next time it's goodbye.